Siku moja tulikuwa kwenye klabu moja, mrembo moja akakuja akanibai, akaniambia jina lake sio mengi toka kwake. She was just another fan, never said she had a man. Akaniomba autograph, tuchukue wote photograph. Nikampa vyote, chukue vyote. Alafu akasema usinipe fedha, usinipe dhahabu. Kwa nini utaniletea taabu? Nina wangu mwamira chabu. Nifanye nini unapendeza? Ana penzi la kweli sababu. Jamani sitambu wachara chabu. Mwamira chabu makes my day. I need you so bad I say. Bembe nikamubembeleza, hapo sasa nikauliza, kitu gani kitawezesha umutupa wake yule? Pembe pembe nijebiweza, jasa champagne kwenye meza, ubebi ache kunicheza. Ati mami is money, haka niembi yeti ataweza. Hata na yuko far away, yule wake anampenda sana. Haka niembi yeti ataweza, hata kami celebrity. Mami rachabu makes my day. Kwa hiyo no way, no way. Usinipe fedha, usinipe dhahabu. Kwa nini utaniletea taabu? Nina wangu mwamira chabu. Nifanye nini unapendeza? Ana penzi la kweli sababu. Jamani sitambu wachara chabu. Mwamira chabu makes my day. I need you so bad I say. She was just another fan, never said she had a man. Akaniomba autograph, tuchukue wote photograph. Nikampa vyote, chukue vyote. Alafu akasema akaniambi eti ataweza, hata kama yuko far away, yule wake anampenda sana. Akaniambi eti ataweza, hata kama mimi celebrity. Mamira jump makes my day. Why you no way, no way. Usinipe fedha, usinipe dhahabu. Kwa nini utaniletea taabu? Nina wangu mwamira chabu. Nifanye nini unapendeza? Ana penzi la kweli sababu. Jamani sitambu wachara chabu. Mamira chabu makes my day. I need you so bad I say. Usinipe fedha, usinipe dhahabu. Kwa nini utaniletea taabu? Nina wangu mwamira chabu. Nifanye nini unapendeza? Ana penzi la kweli sababu. Jamani sitambu wachara chabu.